alikuja akanipush, akanipush hadi nikaona acha niende ni get to ball yake. Sawa, ku get ball ati nimeshakuja, nimemwambia niko na ball. Huyo boy anakwambia aliniruka kipetero kiyesu.
Nikaona nikaa inaenda kuharibika kwa nchi yangu. Sifa iko lakini mimi mwenyewe nikaa naharibika naisha.
One of the major issues, and it's a holdover from sort of colonial Victorian.
I'm ready to fight for justice.
I will not engage in a subject that is of no importance to the people and the Republic of Kenya.
President of Kenya appeared before the International Criminal Court today.
We just need our country back. We need our people to live freely in their own country.
This is an issue of society.
Chalingori anadai wachana na party cup. Told me that nitaka supu with the baby girl. So nikajipa na mimba aka nipachika. Kisha kaniruka kipetero kiesu. Sa nikipiga namba mteja hapatikan. Tadhani high jump na yeye Olympian. Nikiwa napanga kumuonyesha kwetu. Aliniruka tu kipetero kiesu. Naishi pale kasana hawa mapacha. 5 years bila the dad na sijamhata. Wakivunja kitu niulize nanya na chapo. Wanarukana tu kipetero kiesu. Wakishapata mamlaka, mahitaji wananchi watapata. Waliposhinda ni skendo juu ya sakata. Ruka mwananchi kipetero kiesu. Waliungana eti hiki chama chetu ndio tutatumia kujenga taifa letu. Lakini si asasi watu nyemelea tu. Kisha kurukana kipetero kiesu. Wakirudi huku tena piga debe. Tunawapea mizigo zote wabebe. Watazilipa hata madeni kwa pede. Kwa bado twaruko kipetero kiesu. Wazalendo kata kuchange citizenship kugeto. Lakini juu ya hisi asa na magendo, wanatokwa tu kipetero kiesu. Wasani wana make ngoma na bidi. Toka manyuka mpaka wenye jina bigi. Ngoma ikivyo unadhani pesa ni mingi. MCSK ni kapetero kwa yesu. MCs utaka kolabo na picha. Wanabatizwa, wanaoshwa, wanafichwa. Wakiambiwa femi wana nikuzika. Wanakanaga tu kipetero kiesu.
I'm in trouble. Red flag on the door.
NinjaPhoenix.com.